Abantu balala babiri basangiddwamu ekimbe kya Ebola mu ggwanga, ekiwezezza omugatto ogw'abalwadde bataano abaliwo kaakano. Ababiri bano basawo mu ddwaliro ery'obwannannyini mu Kampala. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa akulira ebyobujjanjabi Minisitule y'ebyobulamu Dr. Charles Olalo kyoleka nti bano bateekeddwa mu bifo awajjanjabirwa Ebola era balondoolwa buteddiza. Abantu abalina akakwate ku balwadde bano nabo bali mu kulondoolwa olw'okakasa nti ekimbe tekyongera kusaasaana. Olala akubiriza abantu okuloopa yenna gwe balabamu obubonero bwa Ebola mu ddwaliro kubanga okuzuulwa mangu n'okufuna obujjanjabi amangu kiziyiza okusaasaana kwa Ebola. Jean Kaseya, ssenkulu w'ekitongole kya Africa Centers for Disease Control and Prevention ekya Ssemazinga Africa ekirwanyisa endwadde n'okuziziyiza, ategeeza nti abalwadde be Ebola mu ggwanga erya DR Congo basusse obungi. Kaseya abadde ayogerako eri baminisita ab'amawanga aga Afrika ku kirwadde kya Ebola bwe butuukidde kati nga basoba mu lwenda bye bateeberezebwa okubanga Ebola bakutte mu Congo ate abaakafa bo bali eyo mu 2020. Kaakati we bijjidde ng'agava e Congo gooleka nti olunaku olw'eggulo poliisi yasiibye egobagana n'abantu abadde baagala okunyakula emirambo gy'abaagalwa abo abaafudde Ebola mu kifo wajjanjabirwa mu kitundu ekya Mongwalu. Akasambatuko akabaddewo olunaku olw'eggulo kafaananako n'akaaliwo ku lunaku olw'okutaano era abooluganda lwe baagenda mu ddwaliro bajjeyo ku buwaze emirambo gy'abantu baabwe. Kaakati bwe kutyo.